ni baraka za Mungu na malaika. Nimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa. Ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wana namna diswana. Tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio nyuzi tisini wala buku shindara. Mambo ya kuzini zini tuwe halali swala. Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa kengeza. Nakacha mwoni njoki kuna chumi moyo kanileza. Nasita kini shauri. Anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu, anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Usingizi wangu, zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu, anifae jangwani. Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa kengeza. Nakacha nguoni ndo kipula chumi huyo kanibeza. Nasita kini shauriwe. Sita kini shauriwe. Nasita kini shauriwe.
Halo.
Sita kini shauriwe.
Shida ni kumzoea. Kinacho nipa shida ni mazoea. Megundua shida ni meizoea. Yanayo nipa shida ni mazoea. Sianajua numana nafanya kusuri. Kunikomesha, ananikomesha. Shajishusha sana mpaka sina budi. Anichore. Ana nichoresha. Acha nitwe mlevi. Acha nitwe popo. Kila ukikiva kiatu changu kwa utendei. Acha nitwe malaya. Acha nitwe mdangani. Kila ukikiva kiatu changu kwa utendei. Tomorrow tukwa pampaka tomorrow. Tukwa pampaka tomorrow. Tomorrow tukwa pampaka. Natoka na we maze betu, betu. Anasema natoka na misamu betu, betu. Koza sio koza nega meruka pru, meruka pru. Misi na koza ila na nitia tu, ana nitia tu. Naonewa yo 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 na nyanya swa ajeni yeah.
Acha nitwe mlezi. Acha nitwe popu. Kila ukikiva kiatu changu kwa utendei. Acha nitwe malaya. Acha nitwe mdangaji. Kila ukikiva kiatu changu kwa utendei.
Hadi tumoro.
Tukwa papaka tumoro.
Hoya Mr. DJ.
Tukwa papaka tumoro.
Ah, paka tumoro.
Tukwa papaka tumoro.
Shushe ngoma kali.
Tukwa papaka tumoro.
Hello.
Come on, 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 come on
Yacheni tu nilibata zamba za kale nshainyeka
sana.
Yacheni tu mininjoi huko zamani shaumiswa
sana.
Yacheni tu nilibata zamba za kale nshainyeka
sana.
Yacheni tu mininjoi huko zamani shaumiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeaka. Usikunje kunje sura utazeaka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tu tu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu.
DJ Monde.
Aye. Bia tamu. Asikwambie mtu tu tu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu. Aye.
Yo, you wanna be a superstar? Dial 314-14 right now.
It's Ray Mondre, baby.
Mondre.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. all I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kame nyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Ni onjeshe, 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 kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe, unavyo puna. Girl, dati wine, dati wine, dati wine, we paya una. Girl, dati wine, dati wine, dati wine, we pisima. Bebe ma, kijiti ma, kiti ma, aya ma, ma.
Sio kweli onanzusha Wanaoka vikao sisi kutujaji Kwa pepole yao wanatwanga maji Na ongeze bigi kwenye urokaji Tukoteni jibi benzi fulu chaji Fanya wainama kwa inuka Kiku kinyanyo kama unatupa Yani wainama kwa inuka Kukinyanyue, kisha kanuka Mikwachana na wewe Kichita, 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 kimi Kwachana na wewe Kichita, 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 kimi Mchana nikupa hizi swataka. Kwanza fanya mambo kabla umemewacha kata. Mapenzi mweze kiwango na umejaliwa talanta. Namnanijua kwa jambo atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, nakuachaje sasa. Wanapavi kao sisi kutujaji, wape pole yao wanatwanga maji. Wenye urokaji tukoteni jibi benzi fulu chaji. Masifanya wainama wainuka kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wainama wainuka kiku kinyanyue kisha kanuka. Mikwacha nana wayo kuchita 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 kimi. Wachana na we chitaki, 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 chitaki.
I'm single. Do you know that I'm single? tu sumu kwenye jambo la mtu tu kambali mume wa mtu tu sumu kwenye jambo la mtu tu kambali deni langu unilipi una kulala unanja kaleka deni kangu unilipi
DJ
kuna kesho uju unanivuruga yelele uju unanivuruga sawa uju unanikonfuzi yelele acha tunile baki sawa sisi somi mlima tutakutana sisi ni people tutaonana sisi obisima tutasomana tukiwa kama people kitaumana umana mkiwa mtu tu sumu kwenye jambo la mtu tu kambali mume wa tu sumu kwenye jambo la tu kambali kuna jela
DJ Monte
noma sana kuna jela ninachojua pesa karatasi
kule wale walosema utoboy leo wako wapi
walosema utoboy leo wako wapi
apite kule apite kule kule
sisi sio milima tutakutana sisi ni people tutaonana sisi sio milima tutakutana tukiwa kama people kitaumana umana mkiwa tu sumu kwenye jambo la tu kambali mume wa mtu tu
hello
kwenye jambo la tu kambali
hello 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 hello
Afadhali
nimekuona
Afadhali
tumeonana
Afadhali
nimekuona
Afadhali
tumeonana
Nilikati nyonge sana
Tani kuna du Tani
wajani agize bombe nyama
Tani kuna du
Hey na bebe zile pesa van
Tani kuna du Tani
tajiri atalipa bwana
Tani
Nilikupigia simu Chaji kakata Nikakutia timu Njengoni sija kupata Akili karuka wazimu Takula jebata Kweni mtu muhimu Nikiwa nawe na jibata
Halo 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 Hello,
Julie.
Hello.
Esto qué es, Ray?
Ray Mondre, baby.
auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Ile shingapi, ishingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali. Nenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Imbo liko wazi sema nitakubali. Naenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Imbo liko wazi sema nitakubali.
Yeah.
kati na miwe akushika ding kipi namba entano sikle pano shai namba kusa buse akushipe fresh tola gala achigo pegele totoza afuni ninja sebaniga akipi diamond tola gala sebaniga kati na miwe akushika ding kipi namba entano sikle pano shai namba kusa buse akipi fresh tola gala achigo pegele totoza.
Ni aje msela, mbona unanikera? I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miku yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miku yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, liwalo na liwe situmiza mtu. We na liwe sijanyacha mtu.
Napigwa juu mchana kutwa siku kucha.
Nasibenze, sibenze, sibenze. Na siku zote naniona natafuta. Nye mnapigia machumi. Napigwa jua mchana kutwa siku kucha. Nasibenze, sibenze, sibenze. Sasa acha njipoze ni ponde mani. Acha njipoze ni goke glass. Acha ninjoy imetoka mbali. Lakini yo napita kwa mbali. Sasa acha njipoze ni ponde mani. Acha njipoze ni goke glass. Acha ninjoy imetoka mbali. Lakini yo napita kwa mbali. Sema tena pita kule. Pita, 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 pita kule. Oya pita kule. Pita, 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 pita kule. Nasema pita kule. Pita, 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 pita kule. Oya pita kule. Pita, 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 pita kule. Ongo umuntu uti jaiva, jaiva.
Mekiti jaiva, jaiva.
Tula nami iti jaiva, jaiva.
Mekiti jaiva, jaiva.
Everybody say jaiva, jaiva.
Mekiti jaiva, jaiva.
Watu wote sema jaiva, jaiva.
Sino mafisi sawa nimeachika ila naburudika sipangiwi na mbwa yoyote pesa inatumika nimeachika naburudika sipangiwi na paka yoyote pombe zinamwagika
Kaza tano zikisha,
zikisha.
Waga tano tano zitisha,
zitisha.
Bebe kijipitisha, usiku mboga na ichungisha,
chungisha.
Hey, wanajita wangin, kati bebe zao tunazila chingin. Hey, mavisho bling bling, kazi kulamba lipsi kitandani noinkin.
Let it see, boy wanda ting, long on ting, shuka mpim.
Ambiye siye mwa
kwa wapaka,
wajifuze zungumza
kwa mipaka.
Mungu wake kukosi wa
shanaka,
shubu zake mwenyewe kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Ule paka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Ule paka mifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sifangiwi na mbwa yoyote pesa inatumika. Nimeachika naburudika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer.
Ava. Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kibunda, bebe imedaka by show,
shoka.
Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kibunda, bebe imetaka by jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo? Supu, 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 supu. Aye? Niseme, nsiseme.
Sema.
Niseme, nsiseme.
Sema.
Uyo mtu, ana utana, kasana, ma. Eti ni semen siseme.
Sema.
Ni semen siseme.
Sema.
Uyo mtoto ana utamu kasali mama. Aye. Bye. Achino wana ma. Oh. Papi papi la. Abwa yi wana ma.
Basi shengo masa sema tante. Clio, Jaiva, away, unjan man, go away jealous man, ngafulelen pimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, unjan man, go away jealous man, ngafulelen pimelo ya, stay away man, you better go rest man,
sikujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi kimtosa, AJ, AJ, kumkoleza.
Putila mwirandi, city everything we do is ready. Ayo wende
kwa muzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo.
Putila mwirandi, city everything we do is ready. Ayo wende kwa muza supu.
Supu, 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 supu.
So,
aye.
Oh, mama.
Niseme, nsiseme.
Sema.
Niseme, nsiseme.
Sema.
Ah, uyo mtoto, ana utama, kasala, ma. Eti ni semen sise.
Sema.
Ni semen sise.
Sema.
Ah, uyo mtoto ana utama, kasala, ma.
kama janga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwa hii. Mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe baka suboi. Niwe sikitamboi. Nilewe baka suboi. Niwe sikitamboi. Akania moyo niache. Leo niache. Nasema niache. Moyo oh, 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 moyo. Moyo oh, 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 moyo.
Stop flat, petty last number. Me na taku ko enjoy. Na we una taku ko enjoy. A samba so groove. Tu na taku ko enjoy. South side, straight to TZ. Now we worldwide. I say lali my kind no sleep. Now we outside. Me na taku ko enjoy. Na we una taku ko enjoy. A samba so groove. Tu na taku ko enjoy.
Aje, 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 aje what a woman say. Kill the party, na macho maji, aji, muziki mago maji, kia rusha tabis. Nipita na kila mtu adibi, 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 adibi.
Kakupenda, kampende babako, si unapenda, kampende dadako. Kakupenda, kampende babako, si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe hapina,
nina haba yataniua. Nitafute pesa nianze jishaua. Kizipata nitunge, 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 nitunge.
Yes, someone is a user. Bye.
Zombie.
It's the kids, baby.
Yani kama yangu taipata ata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Sima kama yangu taipata ata mkibana.
Sima kama yangu taipata ata mkibana.
Hai baba, no 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 mapepo vya kime.
Hai baba, no no no.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chiki pa 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 polipo.
Chiki pa 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 polipo.
Kwani mimi nikifanikiwa ninyi unapungukiwa. Chigiri pam 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 polipo.
Chigiri pam 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 polipo.
Usopenda mimi nikifanikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Usopenda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo.
Sala, hey, buena, oh, sala.
It's Ray Mondre, baby.
We wanna party. We wanna party.
You can turn me to a madman.
Leo na kuto, to, to. Na kuto akweno ye wangu.
DJ Monde.
Nina amu ya kuto, to, to. Kuto wa mahali uwe wangu.
Monde.
Nasisema unakuja sangapi ya makwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Iyo mitungi na usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi.
Amina.
Amunye kupata.
Apate.
Ye mwenye kukosa.
Hakose.
E kuku gani.
Mweupe.
Asadaka lawi.
Amina.
Na mwenye kupata.
Apate.
Ye mwenye kukosa.
Hakose.
A kuku gani. Leo nataka kukuto.
DJ Monde.
Niyo jicho lipo nyanya ni shakula kijiti. Na magoma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela. Huko mtani kuna dhiki ndoma na spingi shihela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Otu wanataka muziki. Mara kumi mwanangwa Cinderella. Ya pendagi makiki. Ona nana umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Ni majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. A teacher Konde. Teacher. Teacher Konde.
DJ Mo.
I'm ya teacher.
na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki nduma na swingishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
I'm ya teacher.
Teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde.
It's Ray Mondre, baby.
DJ Mondre.
Nifikisha na mwaga ela. Asante. 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 Asante.
It's Ray Mondre, baby.